This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Nshuti z'ijwi rya Amerika ndabashuhuje cyane mumeze neza. Uyu munsi turaganira na Nzambayire Uzias atanga ubuhamya ukuntu yarokoye abantu mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Uzias we urakomeye.
Muraho neza Kamen Thomas.
None wakwibwira abumva ijwi rya Amerika mu buryo burambuye?
Nitwa nkuko mubivuze nitwa Nzambayire Uzias, nkaba nkomoka mu cyahoze ari prefetire ya Kibuye, nkaba ntuye hano mu Bufaransa. Mari kuva mu mwaka 2004 ndubatse mfite abana babiri. Mu Rwanda rero nari umushoferi kuri prefetire ya Kibuye nkuko nababwiye, ubwo ni ubara ibyo.
Ariko rero aho ngaho mu Bufaransa uhafite n'ishyirahamwe uhagarariye ry'abantu barokoye abicwaga mu gihe cya genocide yakorerwaga abatutsi mu 1994, waritubwiraho, wagira icyo uritubwiraho?
Nibyo koko mpagarariye ishyirahamwe ry'abantu bagize uruhare mu gufasha abandi mu gihe cy'intambara, ryashyizweho mu mwaka w'2012. Twafashe ibitekerezo ubwo twari tumaze kubona ko hari abantu bagize uruhare mu gufasha abandi, ndetse cyane cyane ku bantu bari mu giturage batashoboye kumenyekana. Hari abantu nagiye mvugana nabo ku matelefone baba mu giturage, cyane cyane dore ko hari abantu b'abaturage bagize uruhare cyane cyane mu gufasha abantu. Nifuje rero, twifuje ko abo bantu rwose bajya hagaragara, twakora ikintu cyo kuba twabamenyekanisha ku bw'icyo gikorwa cyiza bakoze cyo gufasha abandi. N'umwe twashyizeho iryo shyirahamwe kugira ngo abo bantu kugeza uyu munsi bataramenyekana babashe kumenyekana, kandi tubashe no kumenya uburyo babashije kugera ku cyo gikorwa umuntu yakwita cyo gushimirwa.
Dufatiye aho ngaho, hari umuntu witwa Rwabugiri Empereur Theodore watwandikiye ikibazo kuri Facebook atese ko mukorera mu Bufaransa kandi hari abandi barokoye abantu bari mu Rwanda, muhura gute? Wasobanura kurushaho?
Hari abo tubasha kuvugana kuri telefone cyane cyane nko gukibuye no muri Cyangugu, ariko mu wundi muri gahunda dufite ni ukumanuka tukajya Sirteha kugira ngo tubashe kubona n'abo bantu bari aho mu giturage, tubashe kumenya uburyo ki babashije gufasha abantu. Ubwo nibo tugira ngo tumenye ese babayeho bate. Ubwo rero ni muri urwo rwego twifuza kugira ngo tuzamanuke tujyemo kuri terrain, tubashe kubana n'abo bantu kuko birumvikana ko ariho abantu bari mu giturage bakoze icyo gikorwa.
Mbese mu yandi magambo, ishyirahamwe ryanyu ririmo n'abantu bari mu Rwanda?
Twatekerezaho mu Rwanda cyane cyane, uko nabo mu Rwanda cyane cyane njyewe ntekerezaho cyane, nuko nyine twabikoze turi hano, ariko twifuza guhura nabo mu Rwanda cyane cyane kuko nibo dutekerezaho cyane mu buryo mu minsi mike tuzaba tubagezeho.
Kugeza ubu ngubu nta munyamuryango mufite uri mu Rwanda? Muracyavugana gusa, ntabwo muratangira kubashyira hamwe?
Tubafite ku matelefone, mfite nk'abantu batuye bukibuye. Ni umuryango umwe wafashije abantu cyane mu kujyana abantu ku ijwi. Abo bantu nibo njye nasabye ko bampa lisite y'abantu mu by'ukuri bakoranye kiriya gikorwa, kuko hari ibyo bikorwa bakoze twagezeho tubura amato, abantu amato barayazita turayabura, ariko bakomeza bapesevera ku buryo batacitse intege, bashatse n'ubundi buryo bwo kugira ngo igikorwa bari batangiye gikomeze.
Aho ngaho nanone tuhafatiye, hari uwitwa Uza Bakiriho Ephraim nawe watwohereje ibi bibazo kuri Facebook, atese biraborohera kubona abagiye bagira ubutwari bwo kurokora abandi? Bikorwa gute? Ese hari uburyo muteganya bwo kwagura mukaba mwagera no mu Rwanda? Noneho komeza usobanure, muzagera mu Rwanda ryari? Uvuze ko mufite gahunda yo kujyayo, none rero wabishubije, ariko se murateganya kuzagera ryari?
Turabona neza, ariko turacyabitekerezaho ku buryo twifuza kugira ngo duhure n'abo bantu. Niyo mugambi dufite, kandi turifuza ko byakorwa vuba bitarenze uyu mwaka dutangiye.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, turi kuganira na Nzambayire Uzias ufite ishyirahamwe ry'abantu barokoye abandi mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ari mu Bufaransa, anahafite ishyirahamwe ahagarariye nyine ry'abo bantu barokoye abandi. Nk'uko rero mubyumvise, arateganya no kuzajya kureba abantu mu Rwanda yaratangiye kuvugana nabo none uziyasi we nagira ngo ahangaha wongere utange ubuhamya bw'ukuntu wakoze kugira ngo urokore abantu
mu byukuri ibintu ubura bwicanyi butangira ni ibintu nabonye byatugwiririye byaguye ku bantu hari bamwe bigaragara ko bari babizi nababajwe cyane no kuba nari umushoferi wa Prefecture Ishema nkaba ntarigeze menya umugambi waba uriho aricyo cyatumye mpaguruka nkabasha kumenya impamvu ki abatutsi bicwa impamvu ki umuturage ahaguruka agafata umupanga agatema undi ubutegetsi bubirebera ntibugire icyo bubikoraho kubyakira byangoye bituma nisa naho nivumbuye kubona twakoranaga kandi yari nk'umuvandimwe bituma mwivumbura kugira ngo byibuze ndebe ko yagira umuntu kugira ngo babashe guhagarika ubwo bwicanyi kugeza ku munota wa nyuma yambwiye yuko bidashoboka ko nta kintu ashobora gukora kugira ngo ubwicanyi buhagarare byabaye ngombwa ko ngiye njya kwitabaza izindi nzego njya gushaka burumesi wa komine gitesi na komanda wa jandarmeri ngize amahirwe nsanga bari kumwe babajije icyo batekereza ku bwicanyi buri mu gukorerwa abaturage barambwiye ati ntacyo twakora shoja twamubuze akaba ariyo mpamvu bigaragara ko we abiri inyuma natangajwe no kumva ko komanda ufite ingabo ambwira ko ntacyo yakora ngo mu gihe perese bigaragara ko yaba ari inyuma y'ubwicanyi akaba ntacyo yakora we yagumye kunsobanura yuko mu gihe cy'intambara mu gihe cy'ibibazo nka biriya ari perese wenyine ufata icyemezo ntabwo rero nabyakiriye neza kuko byabaye ngombwa kumbaza perese impamvu adagomba gufata icyemezo cyo guhagarika ubwicanyi ubwo yatangira kumbwira ko ushobora kuba inkotanyi zarampaye amafaranga kandi amafaranga nabigeze nzayazira ngeze mu rugo umudamu wanjye arambwira ati hano hahungiye abantu benshi none tubigenze dute ndamubwiye nta kundi byagenda ubwo niba ari uko bimeze twemere dupfane nabo ariko kubw'amahirwe kuko nari ntuye muri karitsiye badakunda kuvogera navuga ko ari muri karitsiye rezidansiyeri hagati yo kwa perefe no kwa komanda nta muntu wari uzi ko abo bantu bose bari iwanjye
niko se uziyasi we ko uvuze ko wari uri muri karitsiye irinzwe abantu badapfa kuvogera abo bantu bashoboye kugera iwawe gute babigenje bate
abantu ubwo bavuye muri za stade baraza bagera kuri batatu hari n'indi miryango turanye hari famiye bwari turanye yo muri elektroshefu ya elektrogas twari turanye bari babanje kumwica ariko umuryango uzi wanjye hari n'abandi bari babashije kurokera muri paruwasi ya Kibuye nabo mbona baraje bazaga ariko ari nijoro ntabwo bazaga ku manywa ariko igihe cyarageze mbibwira perefe mbimubwiye mbona abyakiriye nabi ariko nyuma aza kumubwira yuko abo bantu nabirukanye batakiri iwanjye kugira ngo naza kugirana nawe ibibazo ariko nyuma yaje kumenya yuko abo bantu bagihari baza kungaba ibitero ibyo bitero naje kumenya ko ari we wabyohereje ubwo rero nyuma abantu bagumye kujya baza nyuma ibitero byaje gukomeza ku buryo nanjye bagezeho bantera icyizere bakumva ko iwanjye ngo ariho hantu honyine hasigaye abatutsi ubwo baje kohereza igitero nijoro abantu barababura ariko barabibona babona ko hari hari abantu bukeye haza igitero saa sita z'amanywa icyo gitero cyaje saa sita z'amanywa abantu banjye barabajyana abo bari bagiye kubicayeho n'abaguze amafaranga nabaye amafaranga kugira ngo mbangarure abo bantu banca amafaranga ndayabaha barambwira abantu bawe twabagabiye n'ubu bari aho ngaho mu Rwanda rwose barahari
ubundi se uziyasi uri umuhutu uri umututsi uri ubuhe bwoko
ndi umuhutu ntabwo ndi umututsi ndi umuhutu
yego none rero hari Mugisha Moise wohereje ibibazo bye kuri telefone simuvugiye reka mbikumvishe hanyuma ubisubize
nitwa Mugisha Moise nkaba ntuye mu mujyi wa Kigali nkaba namubazaga imbaraga yari afite mu gihe cya jenoside ndetse nawe yazikuraga nkamubaza nanone undi yumva ufite waba yarakoze ibikorwa byiza byo kurengera abari mu kaga kiriya gihe cya jenoside uwo yumva yaba ari uri mu Rwanda cyangwa ari uri mu mahanga waba mbese yavuga ati naragerageje kuba yarafashije abantu
uziyasi we wabyumvise rero ati imbaraga wazikuraga hehe hanyuma n'akandi wari wakomojeho k'abantu bafashije abandi watangaho ingero musubize rero yitwa Mugisha Moise ari Kigali
mba icyo ayone nahera ku kibazo havuga ko imbaraga nazikuraga he kimwenda n'abandi bagenzi banjye imbaraga ubundi ziva ku muntu uko ibibazo byari bimeze byasabaga kugira ngo umuntu yiyange ye kwikunda ibyo byonyine biguha imbaraga iyo umaze kubona ko uriya muntu nawe ari mu kurengana uravuga uti nawe arenganye niba bamusanganye banyice nta kundi rubigenda birumvikana ko abantu bagize ubwoba habaye umwe ubwoba habayemo no ku ngena nabyita n'ubugwari kuko abicaga benshi abicaga ntabwo bari benshi urebye kandi abatarishe nabo nibo benshi kuruta abicaga habayemo ikintu cyo kutagira ikintu cya solidarite icyo kintu cyarabuze mu banyarwanda habuze ikintu cya solidarite habuze ubumwe habuze kwamagana habuze gushyira ubwoba ni ukuvuga ngo uwaba yarashize ubwoba rero akabyamagana ndetse akemera gushyira umuntu mu nzu azi neza ko ari bwicwe njye mbifata nk'ubutwara abicaga n'abana n'urubyiruko n'abana bacu n'abavandimwe bacu n'inshuti zacu bishoboka bite ko tutagombaga no kwamagana ibyo bintu ntabwo byumvikana ukuntu abantu bafata imipanga bagatema abandi barebera njye ndabyita kurebera kuko njyewe josidezere ndabyita kurebera kuko byashobokaga ko abantu bamagana ibintu kuko abicaga ntabwo bari benshi
ye noneho mu magambo make ubwo urashaka kuvuga yuko imbaraga zawe ni ubutwari gusa wigiriye
ndabona ari ubutwari kuko ntazi n'imbaraga zirimo no gufashwa n'imana birumvikana n'imana ibona ko umuntu afite ubushake bwo kugira icyo akora imana iramufasha ntabwo imana ifasha umuntu utifashije
ariko
navuga ngo hari ubundi butwari twashyizeho abo bose bakoze byose ahubwo ni ubutwari n'ubumuntu bari bafite
ariko mu kiganiro twagiranye gatoya by'umusogongero wabwiye yuko ubwira n'abumva ijwi rya Amerika yuko wageze naho ukorana n'abafaransa abasirikare b'abafaransa bari muri operation turquoise
abo baje nyuma birumvikana ko abafaransa bo baje nk'umusirikare wa mbere ageze ari ku kibero kuri 2022 z'ukwa gatandatu ubwicanyi bwari bugikomeza bwarakomeje kugeza mu mpera z'ukwa karindwi icyo navugaga ni uko abari bakiri mu mashyamba byari bigezeho noneho biri bunamirane ndetse n'abo twari tugifite tutagibashije kuba tuyiborokore iyo abafaransa bataza ntabwo njye nababwira yuko abo bantu nari kubona aho mbashyira ntabwo byari gushoboka
dufatiye aho ngaho hari umuntu witwa Ntagorama Ephraim nawe watwohereje ikibazo kuri Facebook ati ubona ubufaransa bwaritwaye gute muri jenoside
icyo kibazo cya ntabwo nabo simvugira abafaransa gusa icyo mbona amakosa yabayeho habayeho no kureberana ibyo mvuga ngo abantu barebereye abahutu barebereye n'ingabo z'abafaransa zararebereye mu by'ukuri informasiyo zose bari bazifite nari nazibahaye nta na kimwe ntabahaye nk'uko natanye mbabwira mbabwira ko ndi umuhutu ariko wababajwe n'ibintu byakorewe abatutsi ibyo byonyine byagomba kubizeza ko ibyo informasiyo ndi kubaha yari ukuri ikintu kibabaje ni uko bisesero barinze bayitemba babizi neza ko nababwiye yuko nta nkotanyi iri mu biziro ikindi navuga baje ku ntwari iwanjye babonaga ko mfite abantu baje na helikopiteri barambwira ati bo icyo dukora ntabwo tugusiga hano tugiye kugenda ntabwo tugusiga deja mu nzu iwanjye narangiza gushyiramo abantu 2022 abafaransa bamaze kuzurwa nagiye mfata abantu bakiri iwanjye ariko barambwira ati bo tugiye gukweva kiba wenyine nayo ndavuga ntabwo nemera kugenda mu gihe cyose mudatwaye abantu banjye ariko umwe muri bo aravuga ati ufite ukuri noneho ntabwo ubwo turaza gukora operasiyo nimugoroba ufate abantu bawe bose bashyire hamwe turaza kubatwara
niko byagenze
tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi
nimugoroba baraje barabatwara
kuwa mugoroba baraje barabatwara ariko bigaragara ko bari gukora ibintu by'amasinema kuko bazanye amakamyo amaburende imodoka z'ishadokomba mbona hari ibintu bari gusima mbona ari ibintu by'ikinamico mu by'ukuri ntabwo ngewe nabyakiriye neza
iri ni ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuganira na Nzambayire Uzias wagize uruhare mu kurokora abatutsi bicwaga mu 1994 Uziyasi we hari na Afazari Pasteur nawe watwohereje ibazo kuri telefone nagira ngo mbikumvishe hanyuma nabyo bisubize
ni twa Pasteur Afazari ndi hano ku Kicukiro Kigali mu Rwanda nagira ngo mbaze uwo mugabo hari ikiganiro aherutse gukora yavuze ko mu buryo yagiye afashamo abantu harimo ahantu yagiye afashwa n'abasirikare b'abafaransa bari muri zone ngo Turquoise kandi mu byo twumva mu Rwanda no mu mateka ya jenoside bavuga ko uburyo zone Turquoise yari iriho mu buryo ahubwo bwatumaga abantu barashoboraga kurushaho gupfa cyangwa se yafashaga uburyo bwo guhungisha abakoraga jenoside nagira ngo aze kudufasha dusobanurira uburyo zone turikwaze yaba yaramufashije mu kurokora abantu mu gihe ahubwo bitekerezwa ko zone turikwaze yari gutuma abantu bapfa kurushaho ikindi namubaza ni izihe ngorane yabonaga yahuraga nazo mu gihe cyo guhisha abantu ko niba yari afite ubushobozi ko umubare avuga yahishemo abantu wabaye mukeya umuntu wari ufite umutima yagombye ko yari yahishe abantu barenze abo yahishe kuki yahisemo guhisha uwo mubare nta bundi bushuti bwari buri hagati yabo yabo nawe yabahishe nk'abatutsi gusa cyangwa yabahishe nk'inshuti ze zisanzwe gusa ikindi namubaza ni uri kuri uwo muryango yashinze we ari mu kuki ataza mu Rwanda ngo afashe abantu abikorere mu Rwanda kugira ngo birusheho no kumvikana kuruta ko yabikorera hanze wenda biri mu Rwanda nibwo byarushaho kuba byiza n'abantu bakabyumva n'ubuhamya bwe bwo kumvikana numva ari na byinshi yavuga mu buryo abantu bicwaga n'abarokotse n'abo yahishe n'abatabashije guhisha murakoze numva ibibazo byanjye ari ibi
Uziyasi we
Karame
icyo kibazo rero cyanyuma cy'uko umuryango uri yashyira hamwe ryawe utarijyana mu Rwanda ngo bariho rikorera byo ndumva twabivuze ariko nkumva rero wasubiza wasobanura mbese kurushaho ukuntu turi kuwaze mwafatanije kurokora abatutsi n'ingorane wagize zo guhisha abatutsi
ntago byaryoroshye no kubumvisha yuko n'ubwicanzi bwabaye ndibuka tukirana ibiganiro bwa mbere barambwiye ati ese ushobora kutwereka ibimenyetso yuko abatutsi bishwe icyo nakoze bashyize mu ijipe tujya ahantu bita mu Gasenyi aho hantu bari barahashinguye abantu bajugunye abantu mu muferege icyo gihe n'imvura iza kugwa ku buryo wabonaga nk'amagufa imibiri igaragara narabajyanye ntibireba banacukura ngo barebe byahise byigaragaza yari preve ya mbere nonye mbajyana hafi ya stade nabo mbereka imirambo batese cyatwereka ko abantu bose ari abatutsi n'igiki ndabwa nigende umuhutu ibintu byakozwe na bene wacu narabibonye ibyo babwiye n'ibintu nahagazeho nabonye nta kinyoma kirimo bari bafite informasiyo nyinshi zinyuranye ariko nabo bigaragara ko bafite ubushake bukeya mu by'ukuri baza ntago baje bigaragara ko baje gufasha byagaragaraga ko mu by'ukuri ibyo turi kubabwira ibyo turi kubavugisha batabyumva ariko nyuma igihe cyarageze babona n'abakozwe n'isoni biba ngombwa noneho ko binjira muri operasiyo yo gufasha abantu ariko bakihagera byagaragaraga ko mu by'ukuri nanjye ubwanjye ntabwo nasobanukirwaga ibintu barimo gukora
mu magambo make wowe ku giti cyawe mwafatanije n'abasirikare b'abafaransa kurokora nk'abatutsi bangana iki aho ngaho
hari operasiyo twakoze aho bita mu bagasirika hari interahamwe ziza zarabohoje abana b'abakobwa bakiri batoya nabarangiyeho bari tugenda n'ijoro saa sita z'ijoro basenya urugi tubakuramo tuvanamo abantu abakobwa bamwe n'umudamu wari ufite akana k'agahinja twagiye no mu karere k'iwacu ahantu hari hahisha abantu abaturage bari barashyize abantu mu nabo nabo uburyo bari bafite bwo kubahisha twagiye nabo tubakurayo ikindi navuga ni nka operasiyo y'abisosoro yari igoranye kubera ki bo batashaka kumva mu by'ukuri barambwira bati ntabwo dushobora kujya mu mirwano twe twamenye yuko FPR n'ingabo z'u Rwanda barimo kurwana ntawe twebwe dushobora kujya mu mirwano bati batubujije yuko tutari bwinjire mu mirwano ngeza kubwira kugerageza mbumvisha yuko nta mirwano iriyo ari abaturage barimo kwicwa igihe cyageze rero bamaze tunonose bifuza ko twakora iki kugira ngo tugereyo tutagize umuntu tugongana nawe muri bariya bari mu kurasana hakorwa iki ubwo nagenjya kubaza burumesire karara ni wambwiye ati ubwo wowe uri kuvugana nabo ugende wabwira abafata amahelikopiteri aba ariyo bakoresha mu bisesero narazi mbabwira gutyo barambwira bati nta mahelikopiteri dufite ariko turahamagaza goma turebe ko batwohereza amahelikopiteri bo bakoresha amahelikopiteri nyuma baza kumbwira ko abantu babonye ariko badafite uburyo babonye abantu bakomeretse cyane bashonje bakaba badafite ahantu ho kubashyira bityo bakaba babasize nabaje ndetse mwabasigiye abasirikare bati nabo ndabwira nti kuva mwabasize bonyine rero ntiramuze basubira bazibice bati nta buryo dufite tugomba kubona ahantu tubajyana ibitaro bibakira ibintu byo kubaha ibyo kubagaburira none tuzasubirayo tugiye bamaze kutwohereza ibyo twabatumye ibyo twabasabye byose bwarakeyeho sibasanga abantu babishe bagaruka bambwira yuko marezima Patrick de Saint-Exupéry niwe waje ambwira ari mu kurira ambwira ati twasanze abantu twasizeho bose babishe
Patrick de Saint-Exupéry yari iki
yari umunyamakuru w'ikinyamakuru wa Figaro ubwo aho yanditse yanyanditseho ngo la solution finale du préfet de Kibuye nawe yanditse ngo rebutusuvoroneri icyo gihe, niyo mpamvu icyo gihe ikinyamakuru cyahise gisohoka bagira ubwoba yuko ashobora kugirirwa nabi, nibwo bahitagamo kuhita bamuhungisha.
Yewe Patrick de Saint-Exupéry yari mu banyamakuru baherekeje, ni umunyamakuru w'umufaransa wari waherekeje abo basirikare
kuza kwiba. Umunyamakuru w'umufaransa wazanye n'umugabo ari nawe wafashe gukonvenka bariya bari abasirikare ndetse n'abandi bo ni Paris Match, nka navuga nka Benoît Gisenberg na Michel Pirard bo muri Paris Match, nibo bafashe kugira ngo dukonveke abasirikare barabwiye ati nyamara ibyo uyu mugabo ababwira nibyo ni ukuri, bati murabona abantu bazinduka buri gitondo bajya mu bisesero, bati bigaragare koko ko ari abantu aremirise bajya kwica abaturage. Nguko abasirikare babashe kujyayo ariko mu by'ukuri batashaka kumva ikibazo cyane.
Noneho rero Afazari Pasteur yongera abaza tese ati ingorane wari ufite mu guhisha abatutsi nizi, atese ubundi ko ahisha bakeya ati bari inshuti zawe cyangwa se hari undi mubano mwari mufitanye cyangwa abahishe kubera ko ari abatutsi gusa?
Ntabwo atake kuko abo navuze yenda icyo gihe bahise binjira iwanjye intama igitangira bari batandatu, ariko mu by'ukuri na totalite barenga 20 n'abangaje, ni ukuvuga ngo abantu 21 bose nabanye nabo bararokoka, abari hanze ni nka batatu, abandi baraho mu Rwanda yenda bazanyumva yenda bazagira n'igihe kuzabaganiriza. Noneho icyo kuvanga rero ngo twaba dufitanye amasano, nta n'umwe twaba dufitanye isano, yenda navuga yenda nk'abantu twaba twegeranye ifamiye yari yegeranye nabo nari ntuye ntabwo twari twegeranye neza baduhungiyeho, abandi nababwira yuko ari nk'abantu bagiye bangiraho tutanaziranye, hari abana bavuye i Butare umwe n'umudamu arashatse afite musaza we yari yamwambitse ingutiya yari mugize umukobwa kandi ari umuhungu, ndetse naje kumenya ko ari umuhungu nyuma kuko yakinaga n'abandi bakobwa tuzi ko ari umukobwa. Ubu rero uwo ntabwo mu by'ukuri sinari muzi, ikindi nabonye cyantangaje ni ukuntu Karara wari burumesitire yazaga, niwe wenyine mu bategetsi bari bazi ko mfite abatutsi mu rugo, yazaga iwanjye akambaza ari kuzi wowe ubigenzi ute ko njye byananiye, ati njye abapolisi bandinda mbona aribo bari mu gushaka, ntabwo ashobora kwinjiza umuntu kubera abapolisi, ati wowe ubigenzi utakaza akabaganiriza akabaha morali ndetse niba baduhaga ibyo kurya byatungaga abo bantu. Ubwo Karara ari mu Gisovu niwe afungiye, ubwo nimukeneye amakuru arambuye nawe azayaha. Urumva rero ntabwo nakiriye abantu nzi bari baturutse hanze, hari n'abavugiye igitaramo baje bahunga sinzi ukuntu bagezeho. Mbana nabo abo twajyananye mu nkambi kuko naje guhungishwa nanjye batujyana mu nkambi ya Nyarushije, ubwo aho twabaga turi 8,000 ari njye muhutu njyenyine wari urimo njye n'umugore wanjye.
Ni Abafaransa babajyanyeyo?
Ni Abafaransa batujyanye, ubwo urumva operasiyo ya mu gitondo nanze kugenda mbabwira ko nshaka kujyana n'abantu banjye, bambwira ati ngo turaza nijoro kugutwara saa moya witeguye n'abantu bawe. Icyo nakoze nagiye nshaka abantu hirya no hino, nagiye mbitsa abantu hari ukuntu nafataga abantu nkabajyana nk'iwacu ubundi nkabajyana mu bantu b'inshuti giturage, ariko ndetse narankora nijoro. Ubwo rero abari wanjye mvuga nabo batandatu, ariko n'abandi iyo mibare nababwiye nagiye mbajyana hirya no hino.
Ingorane wari ufite mu kubagaburira mu kurinda umutekano wabo wazikomozaho gatoya kubera ko nabyo Afazari Pasteur nawe yifuje kubimenya?
Nibyo ko nagize ingorane zikomeye cyane kuko narasahurwaga ndetse ku buryo nanjye nahawe akato, n'abandi inshuti zanjye barambwiye ati dore uri kibazo hano, none mu by'ukuri natwe ntabwo dushyikiye ko abantu bicwa, ariko reka guhangana kugeza ubwo na komanda wa jandarumeri yaje arambwira ati ziriya ntabwo mu by'ukuri uri inshuti yanjye, ariko ntongeye kugira umututsi ushyira mu nzu ntagire umututsi iwawe kuko niba ndagusanga umututsi iwawe barakwica. None ati nanjye nabona bifite mu rugo nabirukanye, none nawe ntugire umututsi wongera kubika, kuko byari ikibazo umuntu wagukikiraga uretse umuntu Karara burumesitire niwe wenyine wampumurizaga akambwira ati icyo ndi bukore ni ugushaka amato, mu gushaka amato ngiye mbishyura amafaranga y'amato.
Mwambutse abatutsi bajye muri Congo muri Zaire?
Mwambutse ati ngiye ndashaka amafaranga, kwambutsa umuntu byari 50,000.
Umuntu umwe?
Ngiye ndaza gushaka amafaranga, none umwebwe gushaka amato. Twaje kugira ikibazo rero, naho nasubiza ku kibazo cy'ingorane. Amato baje kumenya ko amato ari kwambutsa abantu, amato barazitse. Interahamwe zirazitse. Ku buryo nyine bwo kwambutsa abantu bwaratugoye, nabo bana nshaka kuzaza iyo famili ku kivu nshaka kuzaza kureba byabagoye nyine kuko nibo badufashaga kwambutsa abantu, ubwo abantu yose barayazikije ubwo twongera tutubura uburyo bwo kwambutsa abantu babitsa ku bwinshi
naho ibyerekeranye no kubona ibiribwa yegwa komoje ko burugumestre Karara yajyaga abafasha akabaha ibiribwa ariko se nibyo byonyine wabonaga cyangwa hari ubundi buryo wari ufite bwo kubona ibiribwa
mbo nuko nabwiye dutangira abakiri nabo barafashije Saint Marie banga tumugira ikibazo uze kuza tugira ikintu ufata ubwo mudamu yari yasigiye naho mu Saint Marie yari yasigiye n'amafaranga makeya yo kubasha kugumya gufasha abo bantu ikindi navuga ari nka famiye zigera kuri uwo mudamu nababwiye warubyariye muri plaso hari umuntu waje aramutwara n'abana be kuko ari batatu umuntu w'umuyobozi ukomeye aramujyana muvane wanjye bati bo abo bantu niguma kugumana nabo urahisika gutsana nabo arabajyana ariko baje kurokoka
yari abajyanye kugira ngo agufashe kubahisha
amfashe kubahisha hari n'undi muntu komanda wa lisiti yanjye yaraje aramufata umushoferi wa bisi aramutwara nawe araho ngaho aramujyana ajya kumuhisha abatubwo kuko we yari namuhemuye cyane ntafite n'uburyo bwo kumuhisha abandi bashobora kubashyira muri purafo bakinjira vitse ariko byaramugoraga cyane kandi wabonaga yihebye cyane ngo komandera abasha kunyumva aramutwara ariko aza kurokoka
iri ni ijwi ry'Amerika turi kuganira na Nzambayire Uzias wagize uruhare mu kurokora abatutsi bicwaga mu 1994. Uzias we hari n'umugabo witwa Twizera Imana Musinga Ildefonse watwohereje iki kibazo ati ese ko uba aho mu Bufaransa uhabiri mu nyungu zawe bwite cyangwa se uhari uri impunzi ku mpamvu za politiki
bo mu by'ukuri naje ndi impunzi ubundi nyuma y'intambara naraje na ibyo mfite akabara ku kibuye kitwa Ranature noneho ikibazo cyabaye ni uko abanyamakuru nk'abo twakoranye harimo abaje mu Rwanda birumvikana ko havutse ikibazo kubera abanyamakuru ngenda bahubutse batakoze akazi kabo neza bituma nanjye magira ibibazo nuko navuye mu gihugu
none se kuteganya kuzasubirayo kureba abo bantu barokoye abandi uzabigenza ute kandi uri impunzi
nabo ndi mu nzi mfite nationalite kandi en contact na ambasade nkorana na ambasade neza nta kibazo afite nganira na ambasade nkababwira ibyo nifuza gukorera mu Rwanda niba amaseveri nzajya mu Rwanda kandi ntabwo ngewe mba muri opposition ntabwo ndwanya leta nta mpamvu nge mbona ntagomba kujya mu gihugu cyanjye kuko nta kibi nakoze mu gihugu habayeho imyumvire itari myiza mva mu gihugu ariko nta kintu nge nero proshe ku buryo nakumva ntagomba kujya gukora ibyo ngomba gukora nkabikorera mu gihugu cyanjye
ambasade uvuga muvugana ni y'abafaransa i Kigali cyangwa ni ambasade y'u Rwanda aho ngaho mu Bufaransa
ni ambasade y'u Rwanda mu Bufaransa kandi ikindi nongeraho ni uko ubwo turi mu nkambi nabwo nashoboye kurepatriya abantu bageraga ku ijana abo twabonaga mu nkambi barambwiye bati hari macinya twari tumerewe nabi barambwiye ati wowe uri umuntu ufite ibyangombwa genda ujye uturebere ko umutekano umeze uze utujyane bari bafitiye icyizere nageze ku kibuye nsanga burugumestre Karara atarahunze mubwira icyifuzo cy'abantu twabanaga mu nkambi b'abaresikati bashaka gutaha arambwira ati reka mujyane ngo ushyire en contact na Colonel Sartre wari ushinzwe minuwari umubwire icyifuzo cyawe ubwo abari ushaka uburyo abo bantu bataha Sartre yabyakiriye neza ku buryo bampaye iyo kamyo yajyanaga abantu muri Congo bahungishaga abantu muri Congo babwiye umushoferi ati ujye unyura mu nkambi uzaba n'abantu bawuziya babitaga abantu bawuziya
ubwo yari inkambi
mu nkambi nakoze amatura abiri mbajyana gukibuye Colonel wa Minuwari arambwira ati kubera sekirite yabo bazaguma mu kigo cya Minuwari kugeza igihe umutekano uzaza ari meza
iyo nkambi uvuga ni iya Nyarushishi
ni inkambi ya Nyarushishi
yari irimo abatutsi
twari 2008
inshuti z'ijwi ry'Amerika mumfashe dushimire Nzambayire Uzias ari mu Faransa yagize uruhare mu kurokora abatutsi Uzias we urakoze cyane
murakoze namwe
been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.